mango yangu wanga kujia jange Bana wakawa Chineno yangu wanga kujia jange
Ugandanmusic.com.